Bwana wangu yu hai, ameshinda kifo na mauti.
Yu hai Yesu, yu hai, 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 ameshinda kifo.
Kumshika Yesu kaburini siku ya tatu. Bwana Yesu alitoka humo kaburini, kifo na mauti vilishindwa kumshika Yesu kaburini siku ya tatu. Bwana Yesu alitoka humo kaburini.
Yu hai,
yu hai Yesu,
Yesu wangu,
yu hai,
yu hai,
yu hai Yesu,
baba yangu,
yu hai,
yu hai Yesu wangu,
ameshinda.
Chake salabani kimeniweka huru, na shukuru alisema yote yamekwisha. Sasa mimi nawe tuko huru. Kifo chake salabani kimeniweka huru, na shukuru alisema yote yamekwisha. Sasa mimi nawe tuko huru.
Wangu hai Yesu,
baba yangu,
yu hai,
yu hai
Yesu,
yu hai,
yu hai Yesu,
Yesu wangu,
yu hai,
baba yangu,
yu hai Yesu
wangu,
yu
ameshinda kifo.
Eloi, Eloi, Bwana Yesu alilia salabani. Bwana Mungu wangu, mbona wewe umeniacha? Mungu wangu,
yu hai,
Yesu,
Yesu wangu,
yu hai,
baba yangu,
you.